Numeri 27 verse 1. Kwasekusondela madodakazi kaSolofehadi, kaHeferi, kaGiliyadi, kaMakiri, kaManase, awemindeni kaManase, indodana kaJosefa. Lawa angamagama madodakazi akhe, oMahela, noNowa, noHogila, noMilka, noTirisa. Verse 2. Ema phambi kukaMose, naphambi kuka-Eliyazari umphristi, naphambi kwezikhulu, naphambi kwayo yonke inhlangano ngasemnyango wetende lokuhlangana, athi, verse 3, ubaba wafela ehlane, wayengekho phakathi kweviyo labahlanganyela uJehova kulo, iviyo likaKora, kepha wafa ngesakhe isono engenamadodana. Verse 4, igama likababa liyakusulelwane emndenini wakhe lokho engenandodana na, siphe ifa phakathi kwabafowabo bakababa. Verse 5, uMose wayiletha indawo yawo phambi kukaJehova. Verse 6, uJehova wakhuluma kuMose wathi. Verse 7, amadodakazi kaSolofehadi akhulume kahle, uyakwanika nokwanika izwe eliyifa phakathi kwabafowabo bakayise, ngokulidlulisela kuwo ifa likayise. Verse 8. Wokhuluma kubantwana baka-Israyeli ngokuthi uma umuntu efa engenandodana, walidlulisela ifa lakhe kuyo indodakazi yakhe. Verse 9. Uma engenandodakazi, niyakunika abafowabo ifa lakhe. Verse 10. Uma engenabafowabo, niyakunika abafowabo bakayise ifa lakhe. Verse 11. Uma uyise engenabafowabo, niyakunika isihlobo sakhe seduze naye emndenini wabo ifa lakhe alidle. Lokhu kuyakuba isimiso nesahlulelo kubantwana bakwa-Israyeli njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse 12. UJehova wathi kuMose, khuphukela entabeni yase-Abarimi ubheke izwe engibanikile lona abantwana bakwa-Israyeli. Verse 13. Lapho ulibonile, nawe uyakubuthelwa kubantu bakini, njengalokho wabuthwa u-Aaron. Verse 14. Ngoba ihlane lasesini, ekulweni kwenhlangano nahlubuka ezwini lami, lokungigcwelisa ngasemanzini phambi kwamehlo abo, lawa angamanzi aseMeriba laseKadeshi ehlane lasesini. Verse 15. UMose wayesekhuluma kuJehova wathi, Verse 16. UJehova uNkulunkulu wemimoya yenyama yonke, makamisa umuntu phezu kwenhlangano. Verse 17. Ongaphuma phambi kwabo, angene phambi kwabo, abakhiphe, abangenise ukuze inhlangano kaJehova ingabi njengezimvu ezingenamalusi. Verse 18. UJehova wathi kuMose, zithabathele uJoshua, indodana kaNuni, umuntu onomoya, ubeke isandla sakho phezu kwakhe. Verse 19. Ummise ngaphambi kwa-Eliyazari umpristi, naphambi kwayo yonke inhlangano, umnike isikhundla emehlweni abo. Verse 20. Uyakubeka udumo lwakho phezu kwakhe ukuba yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli ilalele. Verse 21. Uyakuma phambi kwa-Eliyazari umpristi, oyakumbuzela ngokumnquma kwe-Urim phambi kukaJehova ngezwi lakhe, bayakuphuma nangezwi lakhe bayakungena, yena nabo bonke abantwana bakwa-Israyeli kanye naye, yebo, yonke inhlangano. Verse 22. UMose wenza-ke njengalokho uJehova emyalile, wamthatha uJoshua wambeka phambi kwa-Eliyazari umpristi naphambi kwenhlangano yonke. Verse 23. Wabeka izandla phezu kwakhe wamnika isikhundla njengalokho uJehova ekhulumile ngesandla sikaMose.